Luka simari jetati tagal dum yeso woni e wadde sare e sare wuro e wuro ina yeyena en habra kabara moje patude e lama allo tay sappa dide be ina gondi e mum kanyum en e rewbe moltananobe ruuhuji bondi sellinanobe nyabbuuli ina jiya e ben rewbe maryama biiteedo magdalanaaje mosidineji jiidi di jaltuno e mum o San jom suudu batul herod biiteedo ciusa o Susana erebe watbe heewbe wala tirannobe be jawdi mumen Dital mawangal renti certi ngiwi gori keewde ngari to makko o tindi ngol do tindul
gorko goto meedi saroyde awdi mum do sarannodi do wodi hen ko sami e lawol yabba feliweyo ngari cikirum hen hunde sami e korkade fudi yori sabu hebani keccol hen hunde sami e pudi nyaadi fuddi e mumen pudi nyaadi di njartidum hen hunde sami e leedi moddiri fudi jibini abbere fof so wi laabi temeder
ndew haali dum o willi o wi
kala jogido noppi gam hedaade yo hedo
almubi makko ben namne mo holi ko gol tindol firtata o wiibe
onon on dokkama famde sur luuji laamu Allah di heddibe be non kabirteedi ko tindi mbele ina ndara tawa jiyani ina nana tawa paamani tindol gol non ko dum do fittata awdi ndi ko kongol Allah gol chamdi e lawol ndi ko hedotobe caggal dum iblisa ara itta kongol gol berde mumen mbele ina basa gongdinde konjo dandore chamdi e korkaaje ndi ko hedotobe jabboro kongol gol weltare be kono be ngala dadi be gongdinta tan ko saha dabbo te sobe jari bama tan be janat chamdi e puri nyaadi ndi ko hedotobe jahami joji ngalu e bellanteje aduna jarto dumen basa jibinde bibbe bendube chamdi e leedi moddiri ndi ko hedortobe kongol gol berde labde cer ndenangol moñal mumen jibinana dumen hay goto hubbata lampa hippa hen lahal wala sakka dum les ndadudi fredo hubbi lampa liggat dum bale aka yeyna no na tobe gati ala fof ko suudi ko jogorani fenyinede ala sirdu mo jogorani saktede hebne nange hore de non tino de ene kedato don ni gati kala jogido ma beydan kono mo ala o hay ko sikkata ina jogi ko heptete
yumu makko e minirabe makko warbe ngari e makko kono be donki yotta demo sababu ndi diddal gal o habra yumu makko e minirabe makko nana ndari bowal te ina jidi yidem kono o jaabi o wi
nenam e minirabam ko hedotobe kongol allangol ina ndewa dum be
wadi nyalama goto kanki almubi makko be njeli e lana o wiibi yobi nja o to bangi e wendu he be pokkiti do be tacciata do o daani dulen o yi e wendu he lana ka woni e hewde ndiyam
be debi yowde
e badi be ngoni e findin demo e be ndiya
jarna amini kalko
o fini o furi hendu e ben pejjide be ndeji tan fof wi cel ciagal dum o wiibe
holi to holare mon woni
be kuli be ngoni e yebdemo abe mbiyondiri e koy mabbe
holi odo saka ina yamira hay hendu e ndiyam jabana dum
ciagal dum be njofu e diwana garasa en tolno diwan galile ndeno jingi gorko jeyaade saare he mo seydeneji moli e mum ari futti e makko on boyi ko woppi chomci boyi ko eggi woro hodo yi hakkundi janali ndeno yi yesu o willi o dikki e yeso mum o wi dum daande dow
yesu bi ala to putta kawte wala no dimin wala yaduma wala natam
ngati yesu wonno ko e yamirde ruuhu tunwudo o yo yaltu e neddo he sabu o molinoma e makko laabi keewdi o tongirteno ko cialalle o habbe e geƴƴelle kon o taƴatno fof seyɗaani o regginamo ullama der jereende. Yeso namnemo wi
holi dum biyeta da
o jaabemo o wi ngayte seydeneji keewdi en molino e makko di ngoni e nyaagaademo wato o yamirde naade woyndund alaada haadi ndu orde bambi tugi mawndi ina duratno don e fonga hayre seydeneji di nyaagima yi o rokku dum en naade e der din bambi tugi o rokkidi dum di jalti en de di naade e der bambi tugi he orde babbiti to dow fongato yotto yi e der wendo he yoli hen den aynabe be njidum be ndogi be njayit noy sare nde e saraji mum ko kewiko yimi be njehje woydi be ngari haato yesu be tawi mo seyde neji njalti e mum o ina joodi e yeso makko ina borni chomci ina wende hakkille mum be kuli tawnobe be njayitini be no molano do seyde neji o dandira yimbe diwana gerasa be fof nyaagimo yo wodo dumen sabo kulul mangul jaggina dumen ko jolti elan he rutti mo seydeneji molta e mum o nyaagimo nyaagonde tindi yu acci be gonda kon o ruttinemo o wiimo
hot galle mon jaayta ko Allah wadan ma ko fof
o yahi o yeen e saare he fof dendangal ko yeso wadan nomo ko nden yeso arti diddal gal jabbi dum sabimbe be fof in padno dum tan gorko goto biiteede yeyrus gardido batirde de ari e mak dicci e yeso mak nyaagima yo ar galle mum sabo bingel mum dewel bajjel jaharawel e heddi duubi sappo e didi nana haba e wonki do yeso woni e lawol do yimbe hebe bitti dum ndeke debbo goto illinodo ko fotino duubi sappo e didi mo hay goto waawana sellindi ullunodo jawdi mum fof e safrobe ardi tiagal mimi kebal wutti makko don e don ijam dam dari Yesu wi
holi mem domi
kono de wonno hay goto jabaaki Pierre wi
cerno gonda ko e hakkunde yimbe te ko abittaado
Yesu wi
won mem domi sabo mitini won baawde giude am
nden debbo andi yitaama ari ina senya dicci e yeso makko haali hakkunde yimbe fof woni ko addani dum memdemo eno selliri don e don Yesu wiimo
bandam debbo holare ma dandima yaa e dowja
o gaynani haldi a wodi giwdo to galle gardido batirde to wiidum
bingel ma sankema wata tampin cerno o hankadi
kono nde tawno yeso nani wi gardido batirdo
woto hul gogdin tan ma bingel ma dande
nden o yottima galle o o yamin watay goto nadde e makko e suude he so wana Pierre Yohanna Yaqub baba mum cukulel ngel e yumu mum yimbe be fof gonno ko e woyde ngel ina kamto o wiibe
woto ngoye cukulel ngel mayani koko dani
be ngone jaldemo sababe gandi ko ngel mayingil o jegge e jungu maggel o wi dande dow
cukulel ummodo
wonki maggel arti e maggel ngel ummi don e don o yamiri yo ngel rokki ko ngel nyaami jinnaabe maggel naji o yamiri be wata be kalan hay goto ko kebiko